pants
go
like
saggy, go saggy, go saggy.
Yeah.
Raisi kwa shamwiko after mepika ugali. Yaka kunywa fans, eru street vitu kale mekubali. Kuna rapa hotter than me, si ajali. Kuna skills kaza Makaveli. Mwenye hani feel, eh, misi jali. Raila kikodinga, boss, acha ujinga. Uyo msendonga, mshua kupetinga. Nina Godfrey na fam ni ite Buddha. Rap no na father na, no a father na fam ni ite Buddha. Life ni bicho nyeri. Uspoko sobo si mari. Rap na kazanat, kushinda sosion. Wak rappers uliza asha, mina waban. Kwa the best ni kupewa, nili an. Game na reform man, kama ex-con. No, mado antaka kun-convict kama econ.
Yeah, my fans be like
Koisagi, Koisagi, Koisagi.
Yeah, they like
Koisagi, Koisagi, Koisagi.
Go, go, go. My fans be like
Koisagi, Koisagi. Nipoanza kuspit rabbit I'll die niko ligi so. Hama rappers wana spit ishu wako ligi choso. Wakizidi kula mandondo mina kanda do. Wak rappers ni maswalo ama wina. Amina linieka kwa ultimate challenge nikawa wina. Yeah. Rap game ni pussy, I'm the new kid on the block. But accused to success, nime change locks. Akili ni nywele, nime kunyua locks. Mademu penda door, kushinda looks. Ngani na kufaka, angalia Jay na Beyonce. I'm the first real rapper, V.O.K. Game iko locked, nimefungwa kabi UK. Demu wako neza mstari kushinda DK. Rhyme so in point, ka D.I.C.K. Run your mouth, pate coffee kanan. Nasikia mko sick, minko bedridden, kuni disi ko forbidden, ka garden of Eden. Yeah.
Yeah, my fans be like
Koisagi, Koisagi, Koisagi.
Yeah, they like
Koisagi, Koisagi, Koisagi.
Go, go, go. My fans be like
Koisagi, Koisagi, Koisagi.
Yeah. They like
Koisagi, Koisagi, Koisagi.
Go, go, go. My fans be like
Koisagi.